Banana mix.
Westside music.
Fresh. Yeah. Always in the pure view. Junior Sapalani.
Yes,
we know.
Yo, Yeri.
Umudoyo. For my love. Four inch.
Yendri.
On the beat.
Vama love, you can die. Ukonda kujaja, monga usheta pai. Na vito kamwene pai. Bani pasa place, ya magelo vena die. Vama love, unalema navo. Ize lava bozo konda, ne vama kapu. Sinezo ona, ne jimpo. Paka chena pisho, jagero na katapu. Hapa inge sinifuna, vama love. Vini pasa chema place, vama love. Hapa ni vini mbanoti imwe, vama love. Hey. Vama love, vama love. Let me celebrate, ndava nchige single soul. Funa vama hi, hello baby. Apa nidi single lizi mbela nidi cheche. Nika moba chaperi nso ni pente. Na makoro badi monga pasta kupente. Sini funa vama love apa. Apa ni midivo na kabuku chemu kwa pata. Gelo la nipesha, pafoka ni zayasha. Wambela we natasha, oziziva che kutasha. Napite muma vutwe meka mbili. Leka chepa ngeka mimba chimba kambwili. Chafuma kutiza mbichi chawana. Vama love no deep kaka pena. Panaga mixa. Vama love unalema namu. Ize lava pozo Konda neva makapu. Sinezo ona ne jimpo. Maka chena pisho jagero na katapu. Hapa inge sinifuna hama love. Vini pasa chema pleasure hama love. Hapa ni vini mbanoti imwe hama love. Hey. Hama love. Let me celebrate ndava nchige single so. Hapa ni vini mbachape imwe muma krapu.
Yendrino. Chilling and a pain and a bottle. Vama love nowadays ni no more. Ni chilling and nilipeiwe muka bottle. Vama eo kuwa mpili kisha maloto na mahafu. That's why I save my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. Na leko lilila bantu vili mba vilila. Nga kulikolu laka fo ni kuntumila. Apa ni vina. Vina nina vichoka momonga yo mapsi pake MP nenze. Wama kapoti mpene nina jaka pantambo. Monga satana pali ya batishon.
Vama love unalema navo. Ize lava pozo konda ni vama kapu. Sinezo ona nye jimpo. Paka chena pisho jagero na katapu. Hapa inge sinifuna vama love. Vini pasa chema pleasure, my love. Hapa ni vini mbanoti imwe, my love. Hey, 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 hey. My love, my love.
Let me celebrate, ndava nchige single so.
Mulolo 4 inch.
Hapa ni vini mbachape imwe muma crop.
1, 2, junior sapara lila. Hama love unanaka. Hapa vetu wa walo, noti mamaka. Ndia upensaka, wagero wala meka. Shive ni kusolwezi nangula kurusaka. Gawa mumaka, inakuwa kumukaka. Hayo kupolisi wa kurusaka. Shaishi wa kulanda na ishi wa kuma. Ningo kumufiji ena, kuma. Haba munguru wagero na tutu. Langatero walufenye kubilanda bilulula. Ule mutuntura leka na tutunturu. Paka pasta kuchachapunda tiningulu.
Hey,
vama love unalema navo. Ize love bozo konda neva makapu. Sinezo ona nye jimpo. Paka chena pisho jagero na katapu. Hapa inge sinifuna hama love. Vini pasa chema pleasure hama love. Hapa ni vini mbanoti imwe hama love. Hey. Hama love.
Let me celebrate ndava nchige single so. Hapa ni vini mbachape imwe muma krapu.
Umudolo 4 inch. Wakwana bacheche Jagwa, aka Karao, 1, 2, Patiko West, Pat Pix Young Sky,
Banana Mix,
QD, hey, Young Guido,
Dio Yanni,
hey, Forever, New Biz, Yo Kisha, Laiko, T-Commerce, Mabrizo, Yo Mook,
Download Waris, Westside Music Blog.com.
Music. Mr. J on the beat.
I'm music.